the voice of justice. Pastor Jay.
Kosedwa kumasano kifuga yafuna ndarama inuyo koma banje mugana lega kuyota minyoyo yansanu kodi waso alindudindo koma jonde mugana lega anambili ya kusauga kusawa jitandizo magolo anatokosedwa Potina on soul.